si kwa tata. Face nyinyi badde olutindo lwakubadda na siri na lugendo nonjola yola nonfula omuntu noyunga olutindo kati nengera gyendaga buli kye nkusabye okimpadde ekwano gimpadde omukisa ogumpadde naye ntiddemu gyendaga notandika ekkanisa yo Ezebili nejula Nogula nehama Nane maulilo tunda Bantu no bababe Gatobali lirancha Yali avuga hama Nomalanga na kagali tulina Patandise bintu Ebirunjo kuzama Ebyagalwa abantu Komerero yabwe nebambi Metwali musomero Twadukanga netufubutuka Nekakusimba kantu Era notula Kutandika chidala Nokumaliriza chidala Zena bawala Nyamba malirize bulonji Walala ntide Nyamba ntasa Ololo ntide Nyamba Chenkola Sagala
Sagala kuswana
Natandika nawe Nyamba malirize nawe Mbele buluji Oh Malirize buluji Batandika bulungi Komerero ya wene bambi
Bambi
Sera vyo bote Mulembe kubote Bantu bawano bote Torio musajja yogira Batandika bulungi Wakati ya wone visoba Yari ya galwa bantu Gavuli ya mula bagalao Muntwe yari umuzira Yalwa nilire kwangalie Naduka budusi Kunone baza mulambo Kutandika chirala Nukumalirize chirala Zina vawala
Nyamba
Malirize bulungi Walala antide Nyamba Ela Nabuli chenkola
Sagala, sagala kuswana
Natandika nawe, nyamba malirize nawe Mbele bulungi Muziwa Nemuita bantu Mieze satu nanobayo Bafumbiru atubala Naba nobayo tubabala Bafumbiru ameita dia Bamaliriza ameita nchima Neboku baka simuke
Enchime nambaji
Kati mweita nchima Ulu nagiranga mweita kapa Bavari mweyi semese Eche semba yokubana Nyamba Nokolobu sentebo Bambi nebuwela wo Nonyo mwenge Lava chala nochakaza Muntwe yasulena kasero Yasulanga nakuru Otuse kukatiwa Kaneche kumito chirina Kutandika chidala No kumaliriza chidala Jesala jesaba Mumalirize bulungi Bulungi, bulungi, bulungi Baibuli esomesa Kavaka atha mulamba Neweyalwala Teyano Uganda. Nyamba, nyamba, era, na buli kye nkola,
kibeere kirungi, sagala,
sagala,
natandika nawe.